Nari ndyamye, ndota umugabo wari wunamye asoma igitabo cyari kiri mu ntoki ze. Ariko uko yasomaga icyo gitabo, mu maso he harijimaga cyane. Ndebye mu mugongo we, mbona ko hari harimo umutwaro uremereye cyane, umeze nk'umufuka wuzuye mu mucanga. Kandi uko yasomaga cya gitabo, niko uwo mutwaro warushagaho kuremera. Murebye, mbona yubuye amaso, ataka afite agahinda kenshi cyane, aravuga ati, Ngirente, ko mpfuye. Nuko ndota atangira kugaragaza umubabaro cyane, ku buryo no mu maso we, uwamubonaga wese yahitaga abimenya. Ariko uwo mugabo, iyo yageraga mu rugo rwe, yageragezaga kwiyumanganya kugira ngo batabimenye. Akagerageza kwitwara nk'uko yari asanzwe yitwara. Ariko bidatinze, biramunanira kwiyumanganya kugeza ubwo iwabo bahise babimenya. Icyatumye babimenya, ni uko yari afite umubabaro mwinshi, atangira kwigunga, akanga ibyo kurya, kandi ntiyari akinezezwa n'ibiganiro yajyaga aganira n'abo mu rugo iwe. Babimenye, barahangayika cyane. Ariko bamubajije, avugana agahinda kenshi cyane ati, Mugore wanjye nkunda, namwe bana banjye nkunda, namenye ko uyu mudugudu ugiye kuzarimburwa n'umuriro uvuye hejuru, kandi nuza, ntuzabura kudutsimbana n'ibyacu byose. Ariko mugore wanjye, namenye ko hari ahantu twajya tukabona uburuhukiro, nubwo ntarahamenya. Rero, reka duhunge. Nuko babyumvise baratangara. Ariko si uko bari bemeye ibyo yaravuze, ahubwo nuko bagize ngo yafashwe n'ibisazi. Baribwira bati, reka tumuryamishe wenda n'umunaniro utumye amera atya. Bihutira kumuryamisha, ariko ijoro rimumerera nk'amanywa. Abyutse mu gitondo, ntiyababwira ibitandukanye n'ibyo yababwiye nijoro. Ibyo bituma bamurakarira, baramutota. Ariko ntihagira igihinduka, keretse ko yarushagaho kwiganyira cyane, yibaza icyo yakora. Ese mwene data, uratekereza ko yakora iki? Ese kiriya gitabo gisobanura iki? Cyangwa se uriya mutwara ahetse ushaka kugaragaza iki? Uyu munsi turabana n'umugabo bita Fidel. Niwe uri bugerageze kudusobanurira ibijyanye n'ibyo twumvishe kugira turusheho kumenya inkuru neza. Shalom.